Ogwa chine duwa nweza Nwezo nye wibu Ubendio magliri Umelu liru Onya iji biegwa Umaka chief doctor Chidozie wangu Waku kutiwe laki nomba
Ije Ige de
Ae Ae Arobi na kumo Turu mjebe na kawa Ae Ae Arobi na kumo Turu mjebe na kawa Akwati wala kena nioba Tudo kwase neba rumpongo
Waku kutuwe laki nomba
Ae, ae Arobi na kumo Turu mjebe na kawa Ae, ae Arobi na kumo Turu mjebe na kawa Akwasi wala kena nioba Kudo kwase neba rumpongo Walu wa malini neke na lumu Wanafuya Kego jina kutuo
Njibiegu Okwa makaru binagu Yegu nagu Wanegwa rubinagu Asemo kanjela rubinagu egu Kanjela rubinagu egu Arubinagu Chugwa rubinagu Omema rubinagu bia Polisa rubinagu Kanjela robina wozi, omuke mwejele mwozi Maka robina gu, ivonye choloko yabu, nima robina gu Awana nyoba, oka robina gu awa Awana nyobide, mbadike na nyobide Kudogutu mugo iyo, nima robina gu Awano mweze, mweze mwegu Yegu na guleri, muni gulono mo Kanjela robina gozi, kanjela robina gozi Kangola robina gwegu, akwa robina gu Imwe laka robina gu akwa, oka robina gu Onye nabara gemba, nabala robina gu mba Onye newosi giwe, newosia robina gu Even na wara, onye walente nyanolo Dibia balo gava, bagwa mboki bagu chagi Onye nabalava nenuwa, omagwa niki ya dibia Obula robinagu, akwa robinagu Oka robinagu akwa, akwa nanyoba Oka robinagu, oka robinagu akwa Akwa nanyobide, mbadike nanyobide Udogu vietu lugo iyo Nima robinagu Ivwa robinagu anya Nimala robinagu Nene siribo bongo Inanyaka nakowa Onye chuku meleze nuwa Wanya ichienu Anazo rezazo Nima robinagu Ivwa inemenu kwa Ima wanobu ive mwa Ivwa inemenu kwa Ima wanobu ive mwa Divya kuna no bava Okuku kwa nuyawa Arubinagu, oka rubinagu Oka rubinagu Chubwa rubinagu Nekumu gini nechubu Nekumu gini nenu Chubu kela kwa ibo Oye nye milogamu Nima rubinagu this is our ancestors. One and then nana. If I name no, one ever rubinabu. Yakuda Luana, Meliva den and oven and no one, Macarubinabu. Jella Rubinabus, Jella Rubinabus. Onya chulaja, Owan on Yana Tangus. Owalente Yanolo, Nawana no be de, Mamuna no be de, Emanuti Wegaki. Awan Bocheke Wego, Nima Rubinabu. Ived your poker joy in a new one, Makana Waiti Wegaki. Awana and Yoba, Mawa Rubinabu. Mawa Rubinabu, Awa, Awaiti Wegaki. If I the woman, Ebe Malawana and Yoba. Onya neba one in no one, Nade Lawan. Inanya Kana Kowa, Onya Walikenga. Onya Walikenga, Ikenga Moka Dizile. Wanaja we yanku Bambo kanke gidile Ije nu Ubonye na chie nu Mbadike na nyoba Yegu na boginu Yegu siaguleri bagote Ni maru binagu Aba na mbezu Yezu na mabala Otutu saguleri Wokaru binagu Aja na ndimili Wanivaru binagu Obuzo gobola lo si arubinago oka rubinago O marubinago ebu O marubinago ebu If I name no ba e ma ba no bi fe mo Shugu ke le moke Oke bulu mwanya If e no nye rata Ogwa no nya ko je menu Akalu we si na shi arubinago oka rubinago Walk up to a lucky number.
Aye, aye, I rock in a kumo, turumujebena akawa. Aye, aye, I rock in a kumo, turumujebena akawa. Akwati wala kena nioba, udogwa sene barumongo. Walu amagidi denge na lumbu wanafuya.
Onye nebagwa ase mianya telawa umu wanye vane huge mane nuwa makivi ne melova umu wakene huge mane nuwa makivi ne melova manonye nabarage mba nabala rubina gumba onye ne wesiki iwe wesi ya rubina gumba yegi ne lingwa okwa nega rubina gumba okwa nega rubina gumba Even a man no one, or even more. Salaka Casineme, Yegaro Binago, Vonian Liri, Macaro Binago, Vodun Emedi Pia, Mamaro Valunia, Maluso Lodi Piano. Onya Welenka, Walusi, Alusia Welenka, Wibunyana, Ejira, Wajana Lusi. You will love what General Lucy, Alusia will love what Bunyo Ganya, Macaro Binabu, Arubina, Bomaro Binabu, Bomaro Binabu. Awana and Yoba, you go in a boot to the boot. Awana and your be day, Madikan and your babio, Awabe to go here, they go now, Pogino. ije amaka nna m alusi welu ane megwulo nnu m maka ara obi na-agwụ m mma ara obi na-agwụ ee ọgwa na ụmụ na-egwu ọnụ m onye balụ na mma m ọ bụ mmanwụ ibi ya ije ami ya nụ ara obi na-agwụ ọbụla ara obi na-agwụ onye ara obi na-agwụ agwa agwa naanị ọbịbe mgbadike na anụ ọbabio mgbadike na anụ ọbụdogbu ịmanite wega gị onye na-esi ngọ si gwanya nye sisi agwa mgbochi ekewa ego ibe dị ọkpụ ga-ajụ oyi nu maka na gweti wega gị ndị na-emele ọgọ ibe na-agwọ n'ọgwụ ọgwụ na ife na-eti n'egwu maka ara obi na-agwụ maka na ị na-eme ọgụ agwa ara obi na-agwụ agwa na-anya ọbụ dogbu agwa na-anya ọbụ ide ndị bieli moto bala ụba ndị nye ele ego kava bazelo nwe n'ibe ndị nye ele ego n'aka kava bazulu agwa ara obi na-agwụ ọbụla onye mmadụ asị m nke o ji eli akọkwanya ife a na-akọrọ ebe ọ na-adị n'obodo ime ara obi na-agwụ mmiri akọ n'obodo mịma na ido oju okwu obodo n'ọja baruo n'ime ara obi na-agwụ ma ọkwa ịma na-atụpụ a na ịna-aja bụ ndị mmụọ dibịa akwani ịmakwa n'ọja agba ava okwu na-agwọ ọra ọwa na-eto seni egwu okwu dị n'iyi ogwu ogwulu m iyi ogwu ara obi na-agwụ ife na-agwụ ọra ụkwa na ara obi na-agwụ mụ ka ịmala ara obi na-agwụ arụ ka ịmalụ ara obi na-agwụ arụ a na-agbalụ omenala ọsọ omenala bụ oyibo ọgbọ omenala bụ oyibo ọgbọ agbalị m ndị ọra si na-ata n'omenala agbalị m ụmụ igbo ka anyị natawa n'omenala omenala bụ oyibo ọgbọ ụfọdụ na-atụ nzu n'ụwa ụfọdụ na-aga ọjị ndị na-atụ nzu ma ndị na-aga ọjị ọgwa chukwu na-aza ekpele ka mụ na-akọlụ gị ụfụ chukwu ka anyị na-ekpelụ agbalị m ndị ụka na-ekpere chukwu onye na-ekpere chukwu n'ụwa nye akwụkwọkwa gwa ọtọ maka ara obi na-agwụ chukwu ara obi na-agwụ chioma ara obi na-agwụ chukwu ekechewa ụwa wezara ara obi na-agwụ tie chukwu ekechewa ụwa wee kezie ara obi na-agwụ ndị omenala na-atụ egwu ma ndị ụka a na-atụrụ egwu ife na-agwụ ọra ụgwa na ogwu ara obi na-agwụ onye chie ntụ n'ụlọnụ ndị ụka na-abụzi abụ chukwu na-anụ abụ kata ma na chukwu na-ewe iwe maka ara obi na-agwụ ma lara obi na-agwụ arụ ka ịmala ara obi na-agwụ arụ ife na-agwụ ọra maka ara obi na-agwụ onye omenala na ọnatụ egwu ọbụla ara obi na-agwụ e na-emerụ mpụ n'iru ara obi na-agwụ e na-elere amosu n'iru ara obi na-agwụ ịma na e na-egburu mmadụ n'iru ara obi na-agwụ ịmala ara obi na-agwụ arụ onwe ike nwanala ụga arụ dibịa gbala ụga ava gbakwa mbọ ka ịgbakwa uche gị onye na-agbala ava na-enu ụwa ịmagwa n'ọkaghị dibịa ọbụla ara obi na-agwụ ọ dị n'ụdị n'ụdị bụ ndị ara obi na-agwụ ụfọdụ si na mmiri ụfọdụ si n'enu kata ma na ọ bụzi ọgwụ ọbụla alụsị ara obi na-agwụ ọka ara obi na-agwụ agwa ara obi na-agwụ agwa ọka ara obi na-agwụ agwa na-agwụ ọgwụ ọbụla ara obi na-agwụ nna gị emeli dibịa dibịa nna gị emeli ọgwa na onye aka emeli nwa aka lịa ibụla ara obi na-agwụ ara obi na-agwụ gị na-egwu ara obi na-agwụ agwa agwa na-anya ọbịde agwa betu ugbo iyo gbadike na-anya ọba nnọọ dogu na no mi de imaniti we ga kin
ije ige de
ije lo bodo ibo etulugo wanata okaru dinabu chido sie nwangu inwe lo karu binagu inwe labo neje no popo obula ru binagu onye bia na begi ija to bunyi yas omala ru binagu aru wene wundi maka chido sie nwangu yegodi na butu odogu na nyoba robodo no kaliwegu onya robi na godogu okaru bi na go ahwe na baba ahwe na baba ibachawa menyeze solution obula robi na goge ichila za nwache mmadu zino bi boya ifi kulu nyako ya ikulu mili weku ya mmadu sine ki voya lo ifi kulu koya lo makaline guwa mumma o obula robi na go onye bia libi yene no wa nyamwe beza un make yiri bama koya vizi bie oka robi na go akwa akwa na ne obide mbadike na ne obide nekwa robi na go angwa no mo wa maka onyo chole ivu akwa onye chole ivu akwa bambo ki ilu akwa lo asege bambo lo bie kinwa uzi akwa anya maka tupi inwa afu akwa nenu wa liga atavu uo odi rizi na suku jitele nenu wa oto wanabu omabula robi na go adekwana na Facebook adekwana na social media sini na ashakwa Obu ni chokwa livu akwa Bakwa mbolu obinye Bakwa mbolu obenye Makaru binago Ivenja kwa gugwa 419 erike Ndi wa yori line Nyakanja wadia Akwa na nyoba Inaka naka nanya Otisi ya kwobu Kachuku sicho Nakisi emeni eme Chuku ziteli nenuwa Kitopu obenye nambu Ime loga elobu loga nyana Ime lobo nyobu loga nyana Nima robi na goge Nenwanya nemilie Ala nazuma arobi na go Bonya robi na go Alu siabo la yala kata Imanona tosiabu Alu siabo la yala kata Imanopa gonu mau Manobu nigu mwa, manobu nigu mwa, manobu nigu mwa Ifura li budu, imanija mi budu Ibudu nobu okalosi Ayala katine memo, neke nongi nigu Alu sebo laya la kata Imanone misi vike Imanone misi, imanone misi, imanone misi vike Alu sebo laya la kata Yegweke nogi Shebu ni kulonya Umwaro miku Kedi maka mwocha Arubi nagu Mwocha arubi nagu Mwocha arubi nagu Mwocha arubi nagu Alusi abolo mwacha nenuwa Imalone mwocha Mwocha ne mema Ekulu mnocha ya hugo nenuwa Mwocha kuo na dola Ilie na naira Obeloga ilive na pansu Arubi nago, oka rubi nago Mosha rubi nago Mosha ni buwegi bie Mosha ni buwegu Mosha ni butegu Mosha ni butegu Kambenji malagwa Ive jidele mama Kambenji malagwa nenuwa Kego jidalomo Mwa mwabia Akloba mwabia Ive mwadisya ma Abale monye na kwata Sini anyaku siota
Ae Ae Arobi na kumo Turumu jebe na kawa Ae
waku kutuwe laki Noba
Aye Aye Narobi na gumbo Urumujebe na kawa Aye Aye Narobi na gumbo Urumujebe na kawa Akwati wala kena dioba Udokwa sene baruma mwo Walwa magidi denge na lumu wanafuya Kengo jina butuo
Akumulu tumu nenuwa, okumuchu kenemu Ive mwatana kwa lawa nenuwa, bokunyaju kelenye Obundi yelika na choziye, ndi yelika lela kale Okumuchu kelemu Arobi na uchubu, nekwa narobi na wanya Apolo muchu wokemu Ogualo neguomu, ogualo nenomu Ogualo golumu nenuwa, niva adigoma Chonye nebulo nuzo, onye chinyabuluzo Umu wasinogo wogu, obulogu nolewo Ive mwabuwa robinago Bachala robinago anya, bachala robinago anya Bachapula robinago anya, bachala robinago anya Emenan salus, bachala rubina guanya Bakwande ne kwenkwa, mkwa nebwebu arubina gu Malivi ne kwenkwa, arubina gu Mboji melege nkwa, kingwe tezie kie ninuwa Maka rubina gu Imaneke nese, nankenu omele Unike mwemeze zon, unike mwemeze zon Olisebolo wado Ewu waka mwona kwan Okukwa bakwa kwa kwan Onye nite nyapo nite mwanye nenuwa Even na wanambara Even na wibo Shabo goni Umibo na shabo goni Okukwa bakwa kwa kwan Kamwele gunga kene Oke mwana Thailand Chief Akunde demuli DJ Classic Doguna Thailand Igede Akunine dede Akunine dede Akunde demuli Oke mwana Thailand Madu keji kalecha Inwa madi mwego nenuwa Imobi mwego Chuku nenyendo Chuku nenyegenye Iya bambo mwenye nuwa Mwema duwa kenu To be a man Is not a day job Woku na wara Niva ine mebi ife mwa Niva ine mebi ife mwa Dipi akwana Ima kwa noga bava Wakuku kwano iya kwa Ife mwabuwa rubinago Onwa rubinago enuwa Onwa rubinago Chief Ndubisi oku Oku kwa wanemu Nekwana rubinago enu Oku kaguleru Nekwana rubinago enu Yevu nje gulano Nekwana rubinago enu Inwaka rubinago enuwa Mirove lowa Ina nyaka nakowa Ima kia luke ive Uke vegi nenu Woku na gwara Ive nemi varubi nagu Mambo makwi varubi nagu ovuma Umike mendezi ya gema Nachuaja Onye chulaja Nyana natangozi Ni marubi nagu Ani mekene Odogwa napo Chief Ubwene she Igbo land Odogungike neshe nama Bonye neshe she Oka rubinago Bonye neshe she Iwele ga rubinago Yegine liwo Uwane ga rubinago Kede makaje kweze go Prince and princess Gibu CEO ndi arubinago ese ka igwala kwa na obegu na kweti waga ki akwa akwa na nyobide mbadike na nyobide e mawaniti waga ki ifa di koma wazande na kwota akwa mboche ke wogo ni marubinago ani mekene the handy gold handy gold wa mama handy gold wa mama dogu handy gold no handy gold dogu chidu bemu kwa chili ni dugi noche kwa chili dugi no upo man apoyo dogu upo man apoyo no bambu oke nelumu the dollar man the dollar man oke mwabu wana so then abantu bu dollar kan ni bonu mbosi go lubana adalu mu gade yiku legi bagwa monaka semo kan ti lepa ni bamana warawa okaru bina godogu na zo ganya na zo godogu onya pola alusimili aguleri Ole ne mon sakonobi arubinago okarubinago sakonobi Iken alusiatata na bule Ike chugu ngweze chugu eh arubinago okanwa bol atata ugugu atata ngenana tarata ngenana tarata itemana tarata Ido butako Ibu chinedu Oke mwaru jinago Chinodu ido butako Kenena kuwa mama o Akune buwaju aru binago Oka aru binago Boma aru binago egu Boma aru binago egu Umu aru binago ubia Umu aru binago Kene chinoso wadema na nibo Nuko se adio mu, even jibiegu Ase mokanje lakwa na nyobiegu Makaru binagonya Ive kalye nkaka neno wa naja malamalo Ineza nyaka neku Ive rirere nene no wa maravaya maziama Ife jiriene, umu wanabaja manu Nyani gulonu umu Nyakani gulonu, nyakani gulonu, nyakani gulonu umu Maka kwa na nyoba, inanya noti wegaki Oke mwachinu su Mwadema, inanya na kweti wewaki nimigu Na keti wewaki Akwaje lobodo ibo Weje mwetu lugo bio Weje mwetu lugo nata Udo wetu lugo jem Wetu ze lugo nata Akwa na nyoba Imwele nukwa rubinago Kanke nonya napo Luku chido siye Oke mwa luku Dirishi si Yego mwabeko mili Dirishi si Aku mwabaku mili Rich mwa mama, oka rubinago Oka rubinago akwaba, oka rubinago Akwa rubinago akwa, akwa rubinago Oka rubinago akwaba, akwa rubinago Oka mwabushi edesie, udwa komili Udwa nakoro mili, udwa nakoro mili Udwana koro mili Udubiju kelegi Onya iji ibiegu Umaka mwaru binago Obala tulebu dipia Yego di nabutu Oke mwana nyoba Mwaru binago Chugu kelegi nenuwa Mwepolu mbologu chiage naka Nyaki jibulu dipia ndị na nna gị na-eme dibịa imere ka nna gị maka na nwa ji aka nna akwụnyele nna ọgwụ a na-enwa ji akpa arụbi na-agwụ ọka arụbi na-agwụ akwa naanị ọba ịma na inyigo ndị ilo akwa naanị ọba ịma na inyigo ekwesị arụbi na-agwụ ọka arụbi na-agwụ I evoke the ancestors. Abolu mo ndị nna m Abolu mo ese alụsị ndị arụbi na-agwụ Chukwu nwa bịa mma bịa Olise bụlụ ụwa nọ Olise bụlụ ụwa nọ Ebulu nwa eze mmụọ na-agwụ Akwụkwọ tiwere akị n'ọba
Aye, aye, arọ bi n'agụmọ, duru njebe na nkawa Aye, aye, arọ bi n'agụmọ, duru njebe na nkawa Agbatiwala gị na ndị ọba, udokwa si n'ịbara mma nwụọ Ọrụ ọma gị niile nke na-alụ ụmụ nwa n'afọ ya Nye gọzi na butuo. Hey, my little mama.